they know?
Where they know this time?
Where they know? No?
Where they know this time?
Where they know?
Where they know this time?
Tricky. Come on, my penzi safari. My penzi safari. Nitalipa namba kamboda ili nifike kwako baby. Ikinikuta ajali baridi kali, mwenzako sina hofu, mana kwako nitapona baby.
Mahabade asunu, mahabade talawe, kila yoma nagifekerita. Angi kunmojunu kanana figeri mate. Sebu sabana apika basita.
Oh baby you, I'm in love with you. Kanangenu anabeku sike telling me you. My baby boo, benzi lako juu. Hata wase mimi ni wako, I'm for you. Unanitibu madokita, presha ikipanda unashusha. Na penzi lako tu, umeniweka moyo juu. Nainua mikono juu, wewe ni wamini, wengine wani. Baby I love you.
Mahabade ya sunu, mahabade talawe, kila yoma nagifekerita. Angi kun mojunu, kanana figeri mate. Sebu sabana apika basita.
Oh baby you, I'm in love with you. Kananginu, anabesu sike telling me you. My baby boo, benzi lako juu. Hata wase, mimi ni wako, I'm for you.
Inauma sana bwana.
Where they know?
Where they know this time?
Where they know? No?
Where they know this time?
Where they know?
Where they know this time?
Bye-bye.